go ne lu na se mo
I bu no wa ni na nya
bu no wa ni na nya
I bu no wa ni na nya
ma lu ko ne lu na se mo
I bu no wa ni na nya
ma lu ko ne lu na se mo
I bu no wa ni na nya
anya chọrọ nke wanụ obodo abụ n'ịbatalụ ma ịfụrụ onye igbo ụlọ ibu gị gba anaba ọsọ enugu. Ebe ọ bụ n'ije n'ụwa anyị bụ ndị igbo na ya anyị na-agbasi mbọ ike, mana ofe ife aka na ya ụmụ igbo niile asị m ụka ịfụ n'ụwa anyị n'anya. Ngwana olu eke ọ na-elu na asị m ụka
ịfụ n'ụwa anyị n'anya.
Ezigbo ife ọ bụ na ị na-eme ka anyị wee kwụlụ asị gị iji si ekele. Anyị nwa na-eti egwu, anyị ga-ejikwa egwu awesị unu jisi ike n'ọlụ a. Olise bi n'igwe ga-etinye aka ka ọ gazie. Ọta ka ọ dị njọ, emesi ọ ga dị mma n'ụwa Chineke ekwetago n'unu. Ncha aka nji si onye kwelu n'ụwa chi ya ekweta n'ụlọ nwa Chineke ekwetago na nke mete masụ asị m na ọ gazigo kwelu. Ndị Katọlik bala anyị onye jisie ike n'oluzi ala eze ekwugo onye jekata ya lụ eziokwu nwanne enyi elụzi anyị aka o. Ị ga agụkwa n'ụnụ ma nchanụ ndị na-agbazi mbọ ka enwere onwe anyị na nnukwu nwata malife chelịa n'iru eziokwu n'ụnọ ga-agbasi ibe mbọ ike o. Chukwu oke ga-abịa mee emekwe nata ka ebele eme anyị na nnukwu, mana ofe ife ka nna ya ụmụ igbo siri ike ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya o. Ama yozi asị m ụka ịfụ n'ụwa anyị n'anya o. Igbo na olu eke ọ na-elu na asị m ụka
ịfụ n'ụwa anyị n'anya o.
Ịfụ n'ụwa anyị n'anya,
ịfụ n'ụwa anyị n'anya. Samuel Okem Odogwu onye mgbaga na dike
ọbịa ọmaka ọsị abụ nwa ọtọra mkpa ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya kenelu m ụlọ ọlọ si ntị ọfọ dịlị ute bali dị ọkpalịta ọzịkwa ada si nkwele ezu n'aka wee bịa nnukwu ada na ọga dị nwunye ọfịa fụlụ ego chief nurse egwusi ugoyi kalela kale udala naanị uke onwe n'itakụ odogwu n'ide mbili chioma nụsi iyo nọ ndala kọfe sevises onye nwanwụ aka na-agba ibu na-abanye ọ dị sefu udala ndị uke niile onye echichi igwe ezi ahịa mụ ahịa ego na anị oduma na ibu odogwu na nke ipete mazụwa nke bụzi ike nga ndị oduma na enugwu ọchịchị egbu na ịmụ na egbu na ahịa ego ike nga na eke na amamihe onye ọma olu eke ọ na-elu na asemụra
anyị bụ n'ụwa anyị n'anya
ụmụ igbo n'ugwu
anyị bụ n'ụwa anyị n'anya
ụgbọ siri ike aka na President General Reggie 20 Fresh Club Udugu Onye Manezi Awele Udugu Diga Adilu Satan God Agodi High Chief Ibe Zubo Wannem Onye Chimalo Budoya mmekọ dị mma onye mụnụ lowere zụka ala nụ odogwu tanji intanashọnal ebuka ezi nwanne m na-ịga dịnụ ọgwaka m mmekọ dị mma odogwu zachibike chi na-akwe onye ọma kencha ike ezigbo ọkụ aka m agụlụ ọnọdụ ezi so mụ na ndị egwu mụ na anya ijelu beghi o jide anya mmadụ ivi ga-eli n'ụwa anya si m onye akọkwa na agịghị ọnwa ka m nke njaike o akụlụ nọ ibulu nna ya eze ọbụ n'anya nọ ka m oke na mba sado a ndịchi ahịa na m nwa ụzọ efu anya vụrụ ugo n'oke odo Chief, may your days be long. CEO, Kefa Technology Academy. Chukwu Chukwu Mokoyenu, Yusayemu, Owabujunjulokunu. Dike Diarama, Nuku Commander Niga Adelani. Anyaga Delemanu, Look if you can know I got what I offer. Just your well I can neta. Get you go many walkam. Honorable Sabudo James yo. If you see my condo no make an egg or you move. See you as I think of that so on your garden. Nelomu ndị ọhịa emunu House of Exotic anyị dị na mma Chief Chidi Chikelue Obi Adada Ekenemi Ezi Awele ka isi eje Ị na-achị ọra niile na Ekenemi Ashola President, House of Exotic, no, no, make an appeal. I am Obia, that I can elevate. The good to the good, he got it. Umi was in Lika, and you just see a can you no one in a no. You won't know look on him, Lunasabo.
I won't know why you
know. Look on him, Lunasabo.
I won't know why you know.
But let me walk on water. power ye de SS Enugu. The man order donu,
order don.
Mighty no order donu,
asim order don.
Ogo no order don,
mighty no order don,
asim order don.
Oh,